tukiri mu by'ubutungane mu Rwanda umugambwe Dalfa umurinzi amategeko ataremerera gukora urashima irekurwa ry'umunywanyi wawo bwana Gaston Munyabugingo yaramaze amezi atanu afunzwe agifatwa inzego z'umutekano zari zatangaje ko yafashwe arungitswe n'umukuru w'umugambwe Dalfa umurinzi ariwe Madame Victoire Ingabire mu mirwi y'iterabwoba irwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda I Kigali ni nkuru ya Eric Bagirubus
Hagati mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nibwo ijwi rya Amerika twabagejejeho inkuru y'isakwa ry'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda abo ni Madame Victoire Ingabire umuhozo kuri ishyaka Darufa umurinzi ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda na Maître Bernard Ntaganda washinze pesi imbera kuri kugeza uburyo acitsemo ibice intandaro y'iryo saka yabaye amakuru bwana Gaston Munyabugingo wakoreraga ministeri y'uburezi yari yahaye inzego z'umutekano nyuma yo kumuta muri yombi nk'uko byatangajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko bwana Munyabugingo yafashwe agerageza kwambuka imipaka ngo agiye kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba birwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda icyo gihe mu biganiro byacu mwumvise ko mu ngo zabo banyapolitiki inzego z'umutekano zahatwaye ibintu byinshi byiganjemo inyandiko zari ziriho cyane amatwara y'amashyaka yabo isaka Maître Ntaganda yise ko rigamije kubatera ubwoba
ndagira ngo mbire abanyarwanda badukurikira ko ibyabaye atari isaka ahubwo nitera ubwoba tumenyereye ishyaka rya FPE babanje kumena urugo ura rupangu bafungura ku ngufu baca ingufu uri ku rugi rwo ku marembo sinzi rero ibyo ngibyo munyabyita ko ari isakwa
kuva mu cyumweru gishize ijwi rya Amerika yamenye amakuru ko bwana Gaston Munyabugingo nyuma y'amezi atanu afunzwe yarekuwe twamenye ko yafunguwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka gusa tugeriwe mu rugo indera mu karere ka Gasabo cyaba icyo yafungiwe aho yafungiwe nuko yiyumva nyuma yo kuva mu nzu z'imbohe yirinze kugira icyo dutangariza umwitegereje arakomeye aravuga amacyubunda agacishamo agakinisha abana biboneka ko bari bakumburanye tuganira na Madame Victoire Ingabire uyobora ishyaka Darufa umurinzi yadutangarije ko iyi nkuru ari twayumvanye bwa mbere kuko inzego ntacyo ziratangaza mu gihe zifunga Munyabugingo zari zatangaje mu binyamakuru ko yaziraguye umunyapolitiki avuga ko kuba yari kuwari inkuru nziza ariko inatanga ubundi butumwa ku by'Ingabire yakunze gushinjwa
Gaston n'umuryango w'inshuti we n'umudamu n'abantu b'inshuti bakiri bato bagifite abana batoya nishimiye rero ko bamufunguye njye n'ikimenyetso kigaragaza nyine ko ibyavugwaga atari byo namye mvuga ko nta gahunda nta mitwe y'iterabwoba nkorana nayo nta muntu njya nohereza mitwe y'iterabwoba noneho gufata umuntu ukorera leta ndetse no mu ishyaka rya FPR bakavuga ngo Ingabire amwije mitwe y'iterabwoba ubwabyo tekereza ko n'ababikora n'abivuga babisebya banasebya n'izo nzego zose ariko ni byiza ko basize mu gaciro bagasanga ibyo bintu byose nta shingiro ufite ukaba muri
hari hagiye gushira icyumweru abavugizi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB n'ubushinjacyaha tubashaka baranze kugira icyo batangaza kuri iki kibazo mu kiganiro urwego rw'ubutabera rwagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere twabajije abategeka izo nzego ibyifungwa ritubahirije amategeko maze uhereye kuri bwana Mabre havuga yaremye umushinjacyaha mukuru avuga ko iyo bigeze ku mahame y'ifunga n'ifungura ritubahirije amategeko bitwararika avuga ko bagiye kubikurikirana bya byarabayeho wabikoza akakurikiranwa n'amategeko
kuri iriya kese wavuze ngira ngo abantu babikurikirana bakareba wenda baza kubisobanura ariko ntabwo mpamya ko niba byaranabayeho haba hararenze iyo minsi 90 kuko niba hari ibintu twitaho n'icyo ngicyo iyo hagize n'uwabikora nabyo twamukurikirana mu mategeko
naho koroneri Jano Ruhungu utegeka urwego rw'ubugenzacyaha RIB akavuga ko bwana Munyabugingo yabegera agatanga ikirego avuga ko amahame y'umwuga atamwemerera gusobanura mu ruhame imiterere y'iki kibazo
kesi yabaye uwo nguwo wabikorewe yatwegera agatanga ikirego uretse ko iyo umuntu afunzwe bitewe n'amategeko urukiko rutegeka uwamufunze niba ari umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha kuzana umuntu urukiko rukamufungura rwafatira n'ibyemezo uwamufunze bitewe n'amategeko
mu rwego rw'amategeko ku byaha bisanzwe mu manza z'inshinja byaha urwego RIB ntirwemereye kurenza iminsi itanu rugifite dosiye n'umufungwa cyo kimwe n'ubushinjacyaha buba bugomba kumushyikiriza inkiko aho babona ari ngombwa nk'uko twabisobanuriye n'umunyamategeko utashimye kumvikana mu myirondoro ye uyu munyamategeko yavuze ko ku byaha by'iterabwoba hazaho umwihariko ariko nabwo bafungwa ntibarenze amezi atatu bataragezwa mu nkiko
uko byagenda kose ariko icyo gihe ntigishobora kurenga iminsi 90
birenze iminsi 90 bishobora gufatwa nk'ifungwa rinyuranyije n'amategeko
nibyo rwose iyo itegeko rigena igihe ntarengwa cyo kuba igikorwa cyakozwe iyo kirenze igikorwa kirenze kiba kinyuranyije n'amategeko ndetse umuntu urengeje iyo minsi kandi atararegeye urukiko kugira ngo hasabwe icyemezo cy'umucamanza kimufunga by'agateganyo icyo gihe cyaba kimeze nk'ifungwa rinyuranyije n'amategeko
hari amakuru avuga ko bwana Munyabugingo mbere yo gufungwa ngo umuryango we wagenderanaga na Victoire Ingabire kuri Ingabire ngo irekurwa rye rirumvikanisha kuvuganye nawe wese atakwiswe umwanzi w'igihugu
aba nize rero ko iryo rikorwa rya Gaston riba n'ikimenyetso gikomeye cyo kwerekana ko kunyegera ntabwo ari icyaha, kuko Ingabire ndi umunyarwanda kazi uri mu Rwanda ugomba gusabana n'abanyarwanda bose kandi nkunda gusabana n'abantu bose no kuba bamurekuye ubwabyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyo byose byavugwaga nta bihari.
Uretse aba bategetsi bireba kuba bahakana ko bamufunze binyuranije n'amategeko, nta n'umwe wasobanuye niba ibyo bari bamukurikiranyeho byararangiye. Kugeza ubu ntituramenya niba munyabugingo azasubizwa mu kazi yakoraga cyangwa se niba ashobora kuzahindurirwa imirimo nyuma yo gufungurwa atagejejwe mu nkiko. Mu Rwanda mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana abafatwa bagafungwa binyuranije n'amategeko, n'ingingo imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yakunze gutunga agatoki, ariko abategetsi b'u Rwanda bo bakabyamaganira kure bavuga ko n'ubusanzwe iyo nta kiza yavuga ku Rwanda. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.